This is an MUT Radio podcast.
Uyileke manje mhlonishwa is on air. Butwam.
So
unjani kodwa baba?
Angikrendi bese ngezwe kwena, brat.
Nami ngiyakuzwa kakhulu mfethu. Manje wena ifoni yakho ayinayo pattern.
Ngizokuyachaji power bank cawa.
Eh, ngizwa phela umama kuthiwa uma ufika endlini ufuna ukucheck ifoni.
Ah manje angithi mina ngithembakele yabo so asike isidingo sokuthi ngilokho amafoni bese wena kuphela.
Okay my bad. My brother.
Yes.
Let me just ngibanike just a brief introduction yakho.
Yes.
So your name is Umhlonishwa.
Yes.
Your surname is Dlamini.
Yes.
Your stage name is Mhlonishwa Naz. A-Newsets.
Yes.
You are a rapper, a songwriter. It actually says here you started doing music on the year 2005 with your friends all over any group. Take me back. 2005, what was happening in 2005? Who was the president? Thabo Mbeki.
Yo, why? What did I call
it? Yeah, it was Thabo Mbeki 2005. What inspired you guys, Elikanje? Because Thabo Mbeki was preaching, saying, go study, education is the key to success. Vele, vele, we manje, it's the MUT, vele, education is the key to success. But nina, as ning all over, because niba ning, kono ayanda, obabalo.
Please, one, shout out, SDL, Sandil. Yeah,
well.
Shusipesu, kate, eh. 2005. That was like 2004, 2005, roughly between the two. Then I'm lendo le. I think it's sabona abantu bewazuyenza ngesiZulu. Besichaze yabo. So mingabe abantu beyenza lento besilalele eredweni and then namajita sase sa decide ukuthi siyenze. But sasizange savetane sa sathi isuka nje sase sisiba igroup yabo. Obviously umuntu wayenento ayenza eceleni. So mina sami story. Mina ngafika uAyanda my eyes
no
Sandile SDL already sebenento abayihlanganisayo ngayo leyo mnyaka yabo. So nami ngibatshelise ibo bave sinenza lento nami yazi ngiyakwazi ukwenza lento like ngiyazaba so yambula ndi ivesi ngihamba ngolanda ivesi ngabashayela and they were so impressed.
Okay.
And ngendlela engangishisha ngayo fast, it's amazing ukuthi nginojam kanje manje mina. Yeah, ngazi kona ngazi wenzeka kanjani.
Okay. Njengoba utholovu bathole vele sekukhona into abayihlanganisayo be u2.
Yeah.
Kahle kahle igroup yini be igroup yabantu abangaka?
Igroup manje njengoba sesihlangene sesibathathu.
Oh, senibathathu.
Sesinegama futhi. Bosaliphiwe umajapho peace of mind.
Peace of mind.
Peace of mind. Ipom kahle kahle musu abbreviate abantu bese besijwayela ababethi pom.
Oh pom.
So
ngibengithi ngisazobuza usigama lethi peace of mind la qhamu kanjani because so uthi igama naliphiwe ubani
futhi igama kahle kahle laqhamuka nawo pho Moja Poo production
shout out
to DJ Poo. Yeah, I think uPoo na yena ngasini mdala kunathi or nginama rap amaningi egameni mhlambe I think the reason why sase sathola igama was because wayebona ukuthi ngokuhamba kwesikhathi bese njengoba kwenzeka siyakhula siba nama responsibilities sometimes ngesiphelele as a group for performance yabo. Sometimes uzodingeka uwedwa kuyifeature mhlambe yabo so sasidecide ukuthi as much as siyona igroup bus namele ngirepresent umhlonishwa no Ayanda represent uma eyes no SDL represent
because manje into engizwile ukuthi nina nakhipha ialbum ngo 2009 as igroup.
Yes.
Leyo album leyo yayinengoma ezu-9.
Yes.
Yahamba kanjani?
Yeah.
Making up your album because ngiyazi mo recorder mfethu, studio session, ngiyakhokha mfethu. Nabolova baya masterisha ama vocals, imali yokuthi nikwazi ukurecorder, nibe nikwazi ukukhipha projects, kwenzeka kanjani?
Yeah. So sina saba fortunate sina fesu sisaqala nje ngayo leyo mnyaka. Sawazi ukuthi sixhumane nomuntu njengophuwe yabo mpesi nje
umvezo
ophuwe sangifunqamanga mpesi yabo so leyo project yonke yaproducer wena uphuwe sesiqalile ukuxhumana naye and indlela esayenza ngayo nathi masifika kuyena uphuwe sifika nes okay ngithi nje istyle sethu yabo sisibiza ngamahla lines
okay
yabo so yena mengabe shaya ibeat nathi srider like you and we understand the stylists and as my creative piece, and then Mr. Puma is sound the E to not about Sasa decided to snow, let's keep it a project. Sibiza umbhiki show ama rap mfethu
umbhiki show ama rap
umbhiki show ama rap
yenza kanjani leyo project siphumile did you guys get a positive feedback abantu bayithanda yanivulela iminyango
noma yeah bese ngama ngayona yaba khona ilo i feedback e positive kuyikona usiphela it was that time yabo and leyo project even namanje ayikho like online but message ayisa uyakwazi uyithola ngeemail or nge WhatsApp yabo so
oh yeah. So anifinyelelanga estaging sokuthi ni market njengale msebenzi yenu esiniyenza manje.
Yes, like sasidayisa ngiphela like back in the days ama CD, ama CD saswa rasa nisenza ama copyrights swa dayise ngisandla kanje yabo ngu 50 rand nje yabo.
So manje makuthi kumele nifake online ngamele ukuthi niwe re-record as a group.
No.
Noma ikhona vele ukuthi nje ifakwe.
Yes, ikhona. Okay. Yeah, ikhona bese and cipher sasa uyifake bese but cause vele sisikhona staff esitholakalayo samhlonishwa online nayo into izongena khona online.
Let's fast forward to 2012.
Yeah.
Hey my guy, 2012 you decided to start your own record label.
Yeah,
iGarage.
Yes.
Though. Take us through the journey of iGarage cause abantu balalele, let's say students are listening here, khona office ube musician.
Sure, sure.
And then you are saying une record label, you started your own record label. Yes. That's not easy. Those are big words.
Yeah.
We CEO when
ngizengisabe nokusho ukuthi i record label nje na ngendlela engiunderstand lelo gama si alincane bese likhula yabo so ngize ngithi bedroom studio but impethu njengoba ngithi garage records it's because vele se garage and siya recorder so ngicase kwi sentence kuyahambiselana but mini emyam for ukuthi ngihlangane oh hayi ngithi nje angithi 2012 ngivula igarage mngikade ngisibana nopho lenda dengisho mpesu siyakhula siba nama responsibilities yabo like isikhathi se izinto ziyashintsha izinto ebezenzeka ngendlela edlule angeyifani
namanje
so nam ngo 2012 faze sayi no yazi emile nam ngibe na something engiyenzayo yami but not just for mina but for intwana ezithanda music especially ngasekhaya yabo nje ngaloko intwana sihlele emgaqweni
zibe busy
nga something so ngase ngavula lona igarage ngingazivuleli mina but
abantu ababe empower you
yeah talk but bungeke ukwazi ufike urecord for free because abantu bengiba recorda yeah talk 50 rand no guest kakhulu ngiyabona equipment but no guest
you are really opening opportunities for ngakini kumele bekuvotele ezi council
yeah
washibhanga ngaka bafu
like buka it was 2012 dog and 50 rand yeah wona mncane but njoba nje sometimes it's not about money like
because ushilo ukuthi into ongayithandi ukuthi izingane zihlale emgwaqeni sehlele emakhoneni ngona umuntu ebene skill azosebenzisa kube isona esimenzele izinto.
Yes, so mngivula igarage it's like ngislike ngithi ozani bafese so sizokhosela so spana ufike no 50 rand
wavula igarage bastard. After you opened the garage, you started entering ama competition.
Yes.
Or entered ama competition, uwina futhi njalo.
Yes. Swina nenkabzami.
Okay. Ni wina nonke nenkabzako because awuhamba wedwa vele. Ngiyabona ukushuthi umuntu uma ukuthi komuntu okufunayo ngamele eqale edlule kubantu abaningi.
Ah, bangeke azafe ngisho kumine saphile.
Okay. So ukuvula kwakho i record label ikhona yini okugqugquzelile noma okunikeze lo mfutho lo ukuthi yabo manje? Usuyayithemba usuyazazi ukuthi athi yakho imngephi sengiyahamba manje ngiyiphosa ngifuna abantu bengibone ukuthi what do I have ngabe ibe nayo ni impact record label yakho ekuthenini ungene nama conversation.
Yes impethu ngicanse abantu besengisipanile nabo before 2012 or before ngivule igarage ngawazi ukufunda izinto eziningi nabo impethu khona ama artists amaningi ebengihlale nawo or nabanye abantu abama ngasabantu engibukela kubona yabo so but at some kufika isikhathi sokuthi nami ngibe nento yami I believe sengitraineke enough ukuthi ngingayihandlisha land even though benginokuwhatsapp umuntu mhlambe or inbox ku Facebook ase mhlongazi negarage ngicela ungisayena mhlambe intwana encane so ngicasa usuke sifuna ukusipana nami yabo ngisho but ngikwazi ukumchazisa lento le ayincane but not like because phela phela kumele udle yabo kumele bese ukwazi ukuthi umuya ku event kumele ukwazi ukugibela usole zonke le so mina nami yabo nginami ngisahlanganisa nami abantu esingayenza ungafika ungivale sifike sisebenze yabo se okunye sesiyokubona after
so mangabe mhlawumbe ngizofika kumuntu usebenze naye njengoba ningene agreement uma kwenzeka ingoma ke mfethu uyenza into enkulu ingoma uyifake la online kwama portako kube khona umuntu oyibonayo for a big corporate siyasebenza sifike studio ngangenza ingoma kwaphela kanjalo ingoma yami mase sengiyibonile isilapha ama split sheets nezinto kanjalo niyayilungisa
shuthi peso ngalesa sikhathi yabo yabo mina indlela engangisebenza ngayo angisi angiyenzi ibeats because ngangisebenza ngokurecorda kuphela yabo ngimixela ama jitter so angiyenzi ibeats because angikwazi yabo so umuntu uyafika suke ngaproducer ngamina mina ufika nebeats ngifike ngimrecorde so kahle kahle izinto lezi ezakhe kahle kahle ukuthi uvumelene ngani nomuntu aproducer naye okwakhe naye mina uzonginikeza ukuhlangene nami lokhu
mina mase ngirecord ama vocals akho
ama vocals mufuna ukuthi owathatha ama vocals mhlawumbe yo masterishelo omunye umuntu ngikunike ize file yakho yapha se mina lawo ndisohlangana ngokuthi sirecord
indaba einkulu su record wa recorder wakhipha pop bottles tell us about this you won pop bottles competition for umuntu ongazi mina okay ngiyazi mina pop bottles like a hip hop competition
yeah.
A ghost
it
is fine like a back to the seats
yes exactly
so for umuntu ongayazi mina ngazi ngiye khona wena uwine khona awusitshela mfethu what's pop bottles and usuwinile kukusize ngani kwina kwakho khona
ngoyi pop bottle peso ngicela event brand a call for ama upcoming artists ngicathi no Touchland sewayiwina naye nama artists amaningi ase Pretoria nawa se Joze imveso mina nginabangani abanye aba rap yabo abasewa ama artists base bayakwazi ukuyibona izinto ezikanje ezipusha ku social media yabo so uAslam laba so West siyabonga shout outs Tari Poets
oh asina upupupu mvezi mvezi
pupupupu some editor so West bese uyena bese wangitshela about this event mina ayazi msimi hlo bese ningisha nithi Pop Brooklyn Brian we should enter and we gonna win yabo and then sayingenela mpesu
he already knew ukuthi nizowina
no like phela ngale yo positive thing ukuthi yasingenela so uyiwina leyo yabo and ekugcineni mase celebrate say dog is shit yabo so ngasenga laphana wawuvotelwa like nje ukungene ukuthi uwe novotelwa abantu kahle kahle so kumele abantu bekwenza kanjani bese bevote
SMS oh man uthe uhamba nobani
no mpethu ish professor
khona leli gama oqeda kulisho manje uthe ukhona
se kufefe
ubukhona la endlini
khona kufefe nako
ukufefe mpethu
ageze mpethu
chaze ayichaze lento ofuna ukuyichaza mpethu na umbobo mpethu ayichaze lento
mpethu shout out angizange introduce amajitu Theo first lo ngisengekene kwe Mexican chick
mpethu issue Mexican chick Theo is in the building
mpethu super cool afana kufefe shout out
kufefe umlekelele mpethu pop bottles
Sure, fits. If it's too serious, Stephen, so what's chain? What's a connect competition? See, pop my bottle.
Sure.
Every single said, I repeat, I saw Umso Ozam saying, nearly one vote, a kind of a vote on you. Facebook, I wouldn't do a
city. I'm like,
Self voter, I'm asking, and I would top 10, I'm going to.
Nakhona namanga althaibu siyahamba
manje nakhona futhi siqala ukuyibona nje sayibona nje vele sibeqalile abantu ukuvota bo sizayibona lethi
sibesekade
kwaqala cabanga ezaqasa khubha naye ezivota bo cela abantu sabangene ku social media bazivotele ku Facebook Twitter
mina ngithanda umoya wakho Gufefe already wasowazi ukuthi niyawini
yazi mfethu
esukalani mfethu ngizokuthi ukubanda lezayithu
and ngendlela owenza ngayo abantu base bawe popoki because into yagcina yenzekile mfethu sagcina siyificile lenkabu leyo yona le so si overnight sibone sisiyavuka sekuyithena siphambili sithi sibone how sekuyena so bayabona ukuthi
ngeke 1 and 2
yeah so base baswinisa so babe so shout out to Loki Savage. Loki Savage. Yeah, sas baswini sasoba soba so.
Wow. Actually,
this was amazing because Babo Nugusi. Yeah, now I was okay. Second place.
Okay, let's sing as cats, manag. You got invited to Java when man one man show in Pretoria.
Yeah. Yeah,
you just mentioned Ugusi Unabanga and Pretoria.
Yes.
About St. Elizabeth, right? Now, command you saw one man show in Pretoria. You remember what I said, Mastal? Ngiseni unenyoka so vele wayiceba ukuthi awunayo inyoka unabangani abarise
so dog so support connecting nabantu abarise
wafika kanjani ku one man show kaSjava
it was 2019 kwakune one man show ePretoria yokuqala eSun Arena so ngathola invoice from umjita bathu sensei right or road manager asjab yabo so ngifone wang text in fact wangicela ukuthi ngi 29 ngikhumbula konke ngisho date ngi 29 za October kuzobe kune one man show so bacela ukuba nomhlo yabo
wafika lapho wathi qe stage you rocked the crowd when
no
crazy.
That first time angizange ngize ngiperform kule yokuqala like ngaba khona e stage but angizange ngize ngithole ichance emike ngendlela ama rap ayigcwele ngayo sasibaningi impesa but ngalesibili ayise ICC
yeah ayikhaya
angathola ke chance ukuperform kule ICC na because nakhona nga inverse futhi nakhona so
kunjani nje mfethu ukushera umoya cause ngizosho ukuthi umoya cause ishow yakhe usuke eshisa impepho lapha ne stage kusuke kugcwele umoya wakhe. How is it being in like in the same stage with uSjava especially we show yakhe mfethu lokho kwi career yakhe ukuthathe ukusize ngani?
Yeah ngicathe ukuba sespace nesodwa naleya ndoda unama ngizothi ama mixed feelings the dog is waboba nokuthuka nokujabula at the same time and uyithola ungazi ukuthi uzobehave kanjani first kodwa uthola ukusigadi uhleli naye namhlanje nakusasa nangakusasa kodwa njalo mengene endlini kuzohlezi kunaleyo nto leyo yabo ungase ungakhumula isigqoko wabo lolo so mina ukuspenda kwami isikhathi naye kungisiza ukuthi ngithole sengithola like that extra support from abantu, that extra respect. So, now even with craft work, I'm going to inspire just because I was to rub shoulders with one of the best.
1020 Cartels members.
Yes, in person. The action in the name to be recognized. Abo abantu abagliya leve.
Mfuna sikhulume ngeproject yakho ke manje mfethu. Umuntu uma ukuthi umuntu bengakwazi by now, surely uyakwazi. So khuluma ngeproject yakho manje. Ikamalayo, it's is it the 26th July?
Yes, EP. Yes.
Awu siphe mfethu mniningwane mningi mfethu ngaye 26th July.
Mu 26th July it was June this year. Angithi i 26th July kahle usuku lami lokuzalwa.
Wow, okay.
So kahle mina no Tio we actually on the album sayiqeda nje just eating the days rights
u Tio imuphi lo mfonelo ku Mexican jail
yeah lo ngifonelayo bese so just u Blome Florida face yabo maqatha ayiqobayo
okay
eh dog so sine project esikhipha so 26 July on June ngavele nje it's like ngecansi so you know me with birthday yakho dog you'd expect some presents ukuthi eze wena yabo. So ngasengathi no for once because it's my birthday let me just surprise abantu nje ngi surprise drop because ngizange ngimarket and we market say ngiya drop ngoso ngasipana nje no sipho ngisiza kakhulu sipho umjita shout out sipho
ha usipho umjita the one and only
yeah zonke ingoma za mix za master ratio sipho umjita umlazi trap playboy entertainment zonke
sipho umjita is my producer. This producer is called Pupupu.
Hey,
please.
Pupupu. So, zonke, pets, zonke, nje. Yeah, dog, so, say drop, so, say fara online. Yeah, I want to buy support, person, so, I told her, my listeners.
Great stuff, man. So, ingomes vulinga I show, Ikamalama Paz.
Yes, Ikamalami Paz.
Oh, Kamalami Paz.
Yes. My name, yeah, Kamalam.
Okay, before we sing, you dropped this album, Ngepeti Yako.
Yes.
I heard some of the songs here. They are very like jolling, sweet, like romancing. Yes. What inspired the album? What is it? Was it your birthday? No, magunezinto. Ss nzekali le ku ekuyizona evele zahlangana zakhipha le bhomu.
Shuthi uyaphe so ngisanda umbuza kanjalo. Izinto ezenzakalayo kahle kahle. Hayi ezenzakalile, ezenzakalayo like cause utrack 1 igama lami ebhasi khuluma ngami. Nakhona njengoba ngichaza lama alphabets, it's not like ngisuke ngikhuluma ngento nje for the sake of rhyming, yabona? So ngikhuluma ngento ekuyiyona.
Because khona la ngikuzwe khona ukuthi uthini, uW uqonda ukuthi you gonna win, uI uqonda ukuthi iPhone usazoyiphatha.
Yeah, ngizwa so izinto na, noma steng, yabona nje, izinto engizifisayo, bese ngizama ukuzi-attract ngokuthi ngizikhulume, yabona, engomeni lezo, yabona? Mexican chick. Ngizothinta yona because yona oyidlalile mfethu noma ukukhona ofuna ungibuza ngayo.
Hayi, qhubeka qhubeka.
Yeah, Mexican chick was, it's just nje iconcept and a lesson about trust. Because ikhuluma ngomjito oxabane necherry waduba wahamba. Obviously umuntu uzoyitshela ukuthi uzo package omunye umuntu yabo because baselwe lo. But mase ngifika lapha ngeke ngishone ngathola umuntu ongichazile, but mase fona ngiyakwazi ukubuyela kuyena. So it was more like I trust from my chair. That's why my chair was here.
Okay, here's an opportunity I'm giving you to gentlemen. Says EP, man. You're selling the work. How many songs are on the projects?
Yes, I do 7.
What can you expect from the projects?
Yeah, as much as the numbers are important, like my streams, but ngiyafisa ukuthi abantu bangunderstand like ngiyazi vele bas understand the style sami yabo. But sometimes nami mingifika nento ongeke uzuyilindele kodwa yabo uzama ukuthi uyinike space wena yabo, because iy'ngoma ey'ningi kule project zasezivele zikhona ezinye but zazingarekhodiwe. So by the time qhamuka idea ukuthi yazi it's my birthday, I need to ngasengahlanganisa iyodwa ingoma yayingekho kwiplani le eqwabethweni.
Okay, yeah. Mana cela ungintroducele leyo ngoma cause njengamanje siyakuyona.
We
bakuthola kanjani inkundleni zokuxhumana?
Shusifeso wona umhlonishwanazi nje, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Yeah, uzothola yonke into yamhlo.
Is there anything else you are working on besides this album or this project?
Okay, engayisho ukuqala ukuthi ngicela usende shout out to inkabi yamuti uti usanda kiphisengile intombi yamalaye ikhona wona wonke ama platforms. Yeah,
kumele siyazama ukuyithola we see five we system next year.
Shout out to Tio for imnandi bethi leyo mpahla leyo. Angazi how do you submit a red one for playlisting or anything like that?
Email address alekhaya ithi mutradio@radio.com ngizokunikeza kodwa mase siphuma.
Oh, showcase impesi.
Okay, any last words ofuna ukwasho to abantu abasakhula, because ngubonile ukuthi i upcoming generation uyakholelwa kakhulu kuyona and ubafisela ukuhlo kodwa amagama okugcina ongawasho kubantu ukuthi bagququzele befuna ukufika la abaya khona ungathini?
Okay, ngicasi isimpulo bese lento uthi muphila bese umuntu mona ma goals nezinto esifisayo yabo. Into engayisho cause ngeke angifuni ukuthi mwenze umculo yabo cause akona wonke umuntu oculayo mpethu. But sifune into oyenzayo, ngicanga sikufuneka uyisukumele mpethu leyo nto uzama ukuthi udouble up eyona yabo ukuze ama results ezohleze smooth mpethu yabo, ungavele nje uhlale and do nothing ube une talent owalphiwe sonke sazalwa sifumbethe dog ukuthi nje you need to open up your hands and ubone ukuthi ufumbetheni bese. Yeah,
eyisibonga kakhulu kuze lawo magama amnandi mhlonishwa. Hey hey hey, for sure ngakini bayajabula omama ukuthi banengane njengayo mphansi
bese awusalo sibayazi be respect into yakhona sikhule ngayo siphila ngayo mpeso. Yeah,
Mkhonzo any shout out?
Sadly njengoba sisize la besikade so fihla usiswethu mpethu uLindiwe, so bengizoshukusi nje mpethu. Yeah, noma sesimfihlile mpethu duduzeke phesomndeni nabangane phesu sohle sendanga ngimsendela ishara house phesu la ekhona ngiyazi ukuthi uyangizwa sendi ishara house kusiswami amajida phesu usiswami omncane sendi ishara house entwaneni yami nomshana ya wonke umuntu ongaziyo phesu ishara house.
At Bed Center, the event taking place. Do you participate or have you been part of what do they call it? Sipomchit at the Bed Center?
Hood versus Hood.
The Zagwe battle?
Hood versus Hood.
Yeah. Have you been part of that?
Yes, I have been.
Did your Hood win?
No, Pastor. I win every round.
This is an MUT Radio podcast.